Ma picture yako na vova la vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Anga wae, anga wae. Wewa tambira kutali wafuna kusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mbele la bantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Na na na.
It's a brother thing. Coffee makes you wanna be.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. Ma picture yako na vova la vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambira kutali wafuna kusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mvele la bantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Oh na, na, oh na, na, na.
Siba za kwanisa.
Oh na, na. Chiba nyonga ndaba titi tonze.
Siwa za kwanisa.
Hey, mama funa kutiono.
Siwa za kwanisa.
Hey,
oh, oh, oh. Siwa za kwanisa.
Hello ni ziwa, waza yesa kutipo izona.
Siwa za kwanisa.
Oh yeah, wanga pushing a study, wanga pushing.
Siwa za kwanisa.
Tinatenga na bama sovela chape. Atiyo nani
Mvibuwa
kaoneni.
Kamu sokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh,
oh, oh, oh, oh. Bati chinga happiness.
Oh oh oh,
oh baby. Balindila hati breaki.
Oh oh oh,
oh no. Na babafu na nkusi.
Siwa za kwanisa.
Hey, mama funa kutiono.
Siwa za kwanisa.